fitlhela mang ba itirela fela ba ipulela fela ke banyana ba mašiu ka dipheke bomata le borotina ulteketetsa re theoe monate re ikirela fela lockdown le mpontsha ditori le bafana ba pitori ba ono cashline e tshwere ke stafo
Unanaga elaba flexer, unanaga mo.